hata ukilialia huko Karen, ukilia oh mtoto yangu, mama yangu, hiyo sisi hatujali. The law will catch up with you. Na tafadhali utafute kijana anaitwa Rashid Yakub, ndio mkubwa wa licensing board hapa Kenya. Murudishe hizo silaha. Wewe na familia yako mkiendelea kupatia pesa za funding ya maandamano, wewe ukiweka silaha kinyume na sheria, Mr. President, nataka nikwambie wewe umestaafu, so you are not above the law.